Moni moni omvela konse kumamuli nanga mulibwanji. Ngati nkoyamba kumvela program yati santule Bible pano ife tunatukulandeni ndi manja wili kumansu uzi tsana kuti program yi imapereka mpata kwa inuyo ndi ife kuti tiite usandula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Ndi buku loti ndi program yoti timatenga ko buku chipangano chakale komanso chatsopano ulendo wapangono pangono zaka pafufupi 5 ngati kutsatira tsiku ndi tsiku. Lelo mbale Osman Chiramanda akhala kutsogolera kusanthula Galatia chapter 3 tiyambira pa verse 5 pomwe tinalikezera mprogramu yapita. Timva zambiri lero za chitsanzo cha Abrahamu. Ndipo nayo mbaleyu.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyende limodzi pa ulendo uno. Tsono tiye ndilola Ambuye kuti atitsogolere ndi mawu apa Zakariya chapter 9 verse like la 9 pamene pali mawu akuti, kondolani kwambiri mwana wankazi wa Zioni, fula mwana wankazi wa Yerusalemu, taona fumu yako ikudza kwa iwe, ndiye wolungama ndi muni chipulumutso, wofatsa ndi wokwera pa bulu. Ndiye mu programu yatha tinali kusanthula Galatia 2 verse 20 ndi kulekeza chapter 3 verse 5 momwe timakambirana zomwe anachita Galatia. Ndipo lero pamene tipitiliza Galatia chapter 3 kuyamba verse 5 ili tilekeza verse 9 mmene tiwone nkhani ya kulungamitsidwa mwachikhulupiriro mwachitsanzo cha Abrahamu. Verse 1, ndipo iye amene akuonjezerani inu mzimuyo nachita zimphavu mwa inu atelo, kodi ndi ntchito za lamulo kapena ndikuva kwa chikhulupiriro? Tsono Paulo mama awa akuyesa kuyankha Galatia paja anali kunena kuti utumiki wake ndi wokayikitsa popeza sanali mmodzi wa ophunzira wa Ambuye Yesu. Ndiye Paulo akunena kuti ayenera kukumbukira kuti ndiye amene anawalalikira uthenga wabwino, ndipo kuti zozizwa zinachitika pakati pawo. Tere akutsindika kunena kuti zozizwa zosezi sizinachitika mwa ntchito ya zalamulo koma mwakulalikira za Ambuye Yesu Kristu amene anawafera nauka kwa kufa ndi kuyika chikhulupiriro chawo mwa iye. Ndiye chikhulupiriro chimenechi ndi chimene chinadzetsa kusinthika moyo mwa. Tsono Paulo pano akupereka umboni wakuti iye anali mtumi wa Yesu Kristu amene analandira mphatso za mzimu zimene zinathandiza kuchita zozizwa monga kuchiza odwala, kuukitsa akufa. Simoni Petro na Yesu anali kuchita zozizwa zosiyana-siyana. Mama wa amenewa tikunena kuti zozizwa zomwe Paulo anali kuchita ndi zimene zinamuchitira umboni kuti anali ndi mtumiki weniweni wa uthenga wabwino. Ndiye wophunzira anatipatsa mawu a Mulungu kotero kuti ife tili ndi chikhulupiriro chomwe chamangidwa pa Yesu Kristu amene ali mwala wa pangodya. Ndiye pano ndipofunika kunena kuti kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro ndi chinthu chimene Agalatiya anachidziwa ndi kuchichita. Tela ndi chifukwa chake Paulo akuwafunsa kuti ndani anawalodza popeza adayamba ndi mzimu ndi kutsiriza ndithu za thupi. Tsono pamene akuwafunsa-funsoli akutanthauza kuti iwo sadalandira mzimu ndi chiphunzitso cha chilamulo ayi. Wokonedwa anzanga pa ulendo, pano tiphunzira kuti chomwe chachitika mwa ife tiyenera kuti tichigwirizane ndi uthenga wabwino popeza uthengawo ndi wokwanira kupulumutsa wonse kuparikiza po inuyo. Ndiye mu chapter 3 verse 5 mpaka 9 mmene titola tsopano ndifuna tipitilize kuona nkhani za kulungamitsidwa mwachikhulupiriro pogwiritsa ntchito chitsanzo cha Abrahamu mchipangano chakale. Verse 5, monga Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo kunawerengedwa kwa iye chilungamo. Ndime ino yatengedwa kuchoka mbuku la Genesis chapter 15 verse 6 mmene Abraham anakhulupirira Yehova ndipo kwa iye kunawerengedwa wolungama. Kunena kuti Abraham anachidwa wolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha chikhulupiriro chake mwa Mulunguyo. taonaninso kuti ndime yomweyi inalembedwanso mbuku la Roma chapter 4 verse 3 pamene akunena kuti ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo chinawerengedwa kwa iye chilungamo. Ndiye pamene Paulo yemweyu akugwira mawu achipangano chakale akutsimikiza zachiphunzitso chakulungamitsidwa mwachikhulupiriro. Ndipo Abrahamu ndiye chitsanzo chachikulu. Tsono chitsanzo ichi chikuchoka kwa Abrahamu kuyambira pachiyambi pa moyo wake. Tele ndi chifukwa chake tikuona kuti Paulo akugwiritsa ntchito zitsanzo kapena kuti chitsanzo cha Abrahamu mabuku a Roma ndi a Galatia. Abrahamu akugwiritsidwa ntchito chitsanzo cha munthu amene analungamitsidwa kwa Mulungu. Ndi chikhulupiriro chifukwa lamulo la Mose linakhazikitsidwa patapita zaka 400 Abrahamu atafa kale. Mwanjira ina tikunena kuti Abrahamu sadachulidwe kuti ndiye wolungama pamaso pa Mulungu ndi lamulo chifukwa lamulo la Mose linadza patapita zaka 400 Abrahamuyo atafa. Komanso sitinganene kuti Abrahamu anayesedwa wolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha chizindikiro cha mdulidwe ayi. Popeza chizindikiro ichi chimachitira umboni zachikhulupiriro cha Abrahamuyo mwa Mulungu. Izi zili ngati muja uli ubatizi kuti ndiwo chizindikiro cha chikhulupiriro cha munthu wokhulupirira mmasiku athu ano. Mwa njira ina pano ndikunenetsa kuti mdulidwe kapena ubatizo sizingathe kupulumutsa munthu ayi. Popeza ndizo zizindikiro zakunja kamene kuti zooneka kunja zimene ndizoonetsa kuti munthu amene ali mkatiyo ali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu wake. Tere nkhani pano ndiyakuti zizindikiro izi sizingapulumutse munthu kapena kuthandizira kuchipulumutso cha munthu uyu ayi. Ndipo ngati inu mungadalire kapena kukhazikitsa mtima wanu pa zimenezi ndiye kuti mwagwira pachabe. Nkhani ya Abrahamu mu Genesis chapter 15 inachitika pamene Abrahamu anaamenya nkhondo ndi mafumu akummawa pamene anali kulanditsa Loti. Iyeyu anakana kulandira mphotho kapena kuti anakana kulandira zofunkha kuchokera kwa mafumu aku Sodomu ndi Gomora. Apa ndi pamene Mulungu anaonekera kwa Abrahamu ndi kumuuza kuti anachita bwino posalandira mphotho. Popeza zimasonyeza kuti Abrahamu anali kunena kuti ndi Mulungu amene anamenya nkhondoyo. Haleluya. Mwa njira ina Abrahamu anaonetsa chikhulupiriro chake pa Mulungu kuti ndiye anamupambanitsa. Ichi ndi chimene chinakondoletsa Mulungu kuti aonekere kwa iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikuti pamene inu mwike chikhulupiriro chanu pa Mulungu mukunena kuti kupambana kwanu konse ndi chifukwa chakuti Mulungu akumenya nkhondo mʼmalo mwanu. Mtima uwu ndi umene umakopa Mulungu wokondedwa kuti azionekera kwa inu nthawi ndi nthawi. Kunena kuti pamene munthu ayika maganizo ake wonse pa Mulungu zimathandizira kuti mzimu wa Mulungu akhale pafupi ndi iwe nthawi yonse. Kutanthauza kuti kukhala ndi chikhulupiriro pa Mulungu kumatsitsa pangano la Mulungu lomwe limati taonani ine ndili pamodzi ndi iwe ndipo ndidzakusunga iwe konse kumene upitako ndipo ndidzakubwezanso iwe ku dziko lino chifukwa kuti sindidzakusiya iwe kufikira kuti nditachita chimene ndanena nawe. Awa ndiwo mawu akupezeka pa Genesis chapter 28 verse 15. Tsono tiyenera kudziwa kuti Abrahamu anali munthu wochita ndi chikhulupiriro. Tamvani tsono akukumbutsa Mulungu kuti iye akudikirabe lonjezo lake lakuti adzamupatsa mwana wamwamuna. Ichi ndi chimene Mulungu amafunanso wokondedwa kuti inu ndi ine tizichita mwachikhulupiriro kapena kuti tizidalira iye nthawi yonse. Nkhani iyi ndi imene inamukondweretsa kwambiri Mulungu. Popeza ndiyo imene analonjeza kale kuti mbewu yake idzakhala ngati mchenga wa kunyanja. Tere pano, akumutenga Abrahamu ndi kumuonetsa nyenyezi zakumwamba ndi kunena kuti, kuchuluka kwa nyenyezi ndi mmene mbewu yake idzakhalira. Mwanjira ina Mulungu anali kumuuza Abrahamu kuti ngati sangathe kuwerenga nyenyezi zamwamba, momwe monso sangathe kuwerenga mbewu yomwe iye adzamupatsa. Asanga, ndifuna muone kuti pa mawu amenewa tikuona kuti Abrahamu anavomera chifukwa anakhulupirira Mulungu kwatheratu. Tsono taonani zotsatira zake za pa Genesis 15 verse 6, tikupeza kuti mawu akunena kuti ndipo anakhulupirira Yehova ndipo kunayesedwa kwa iye chilungamo. Wokondedwa, ndifuna ndinene kuti pamene Abrahamu adava mawu a Mulungu sadafuse kapena kukayikira ayi, iye adangovomereza basi. Kodi mukhoza kuvomereza chilichonse chomwe Mulungu anganene kwa inu? Tsono chikhulupiriro ichi ndi chimene chinamutengera kuti ayesedwe wolungama pamaso pa Mulungu. Izi ndi zotheka ndithu ngakhale kwa inu ndi ine lero lino. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mwina inu mwafusa kale kuti kodi zimene zikhoza kutithandiza motani? Yankho likuti inu ndine tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro pa Mulungu wathu monga momwe anachita Abrahamu. Tamvani Ambuye Mulungu wathu akunena kuti anatipatsa mwana wake wobadwa yekha kuti afe mʼmalo mwathu, ndipo ngati inu mungakhulupirire mwanayo ndiye kuti simudzaona imfa. Tere ndiyo nkhani tikuyipeza pa Yohane chapter 3 verse 16. Tsono nkhani ikuti pamene Mulungu analankhula mawu awo kwa Abrahamu, iye anakhulupirira. Apa ndi pamene anayesedwa wolungama pamaso pa Mulungu. Ndiye pamene Abrahamu wayesedwa wolungama pamaso pa Mulungu, kodi zachitika chifukwa cha ntchito zimene wachita? Yankho likuti ayi, popeza ntchito zake sizinali zolungama. Wakondedwa, mwanjira ina Abrahamu sanali ndi ntchito zolungama kuti apereke kwa Mulungu. Tsono tiyenera kudziwa kuti ngakhale Abrahamu analibe ntchito zomuyenereza pamaso pa Mulungu, koma anayesedwa wolungama chifukwa cha chikhulupiriro chake. Kutanthauza kuti chiphunzitso cholungamitsidwa mwachisomo chimayenera kutero. Sichiwona ntchito ayi, koma chikhulupiriro chokha basi. Tere pano tinena ndiye kuti Abrahamu ndi wolungama pamaso pa Mulungu. Ndiye kenaka Abrahamu adanena kuti Ambuye Mulungu, nanga ndidzadziwa bwanji kuti lidzakhala cholowa changa? Fuso dali pa Genesis 15 verse 8. Fuso ili likudza pambuyo pa lonjezo la Mulungu lomwe adanena pa Genesis chapter 15 verse 7 kuti ine ndine Yehova amene ndinatulutsa iwe mu uli wa kwa Akaladayo kuti ndikupatse iwe dziko limeneli likhale lako lako. Tsono popeza Abrahamu afuna kudziwa momwe Mulungu adzakwaniritsira lonjezo lake, ndiye Mulungu akumuuza kuti ayenera kulowa mpangano. Ndiye pangano ndicho chikhazikitso, okondedwa, cha lonjezo lomwe laperekedwa. Tsono kuti pangano lichitike, payenera kuti mbali ziwiri izi zimene zili mpangano aliyense achitepo kanthu. Tere pano tikuona Abrahamu akufusidwa kupereka nsembe, koma pamene tiwerenga pa verse 17 ndi imene tikupeza kuti Mulungu yekha ndiye amene anayenda pakati pa nsembe zoperekedwazo. Kunena kuti Abrahamu amayenera kukhulupirira kokha, popeza ndi Mulungu yekha amene analonjeza. Kutanthauza kuti lonjezo la Mulungu silidalira kukhulupirira kwa munthu ayi, popeza munthu akhoza kulephera kukwaniritsa pamenepo. Mwanjira ina tikunena kuti lonjezo la Mulungu limadalira pakukhulupirika kwa Mulunguyo osati kukhulupirika kwa munthu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ikuti, pamene papita zaka zoposa 2000, Yesu Kristu atapachikidwa pa mtanda chifukwa cha machimo anu ndi machimo anga, Mulungu sakufuna kuti inu muzinena mapemphero anu kaya muzikhala wokhulupirika ku mpingoko ayi. Iye angofuna kuti mukhulupirire kokha kuti Yesu Kristu anafera inu. Kutanthauza kuti ndi Mulungu yekha amene akulowa mupangano ndi kulonjeza kuti adzakupulumutsani inu. Ndiye tikunena kuti ili ndilo pangano latsopano lomwe lili pangano lakale lomwe Mulungu adapanganso ndi Abrahamu. Koma Abrahamu pangano limeneli anangokhulupirira Mulungu basi, ndipo kunawerengedwa kwa iye wolungama. Leloso okondedwa, Mulungu akufuna ifenso tikhulupirire kokha mwa iye ndi mwana wake Yesu Kristu, ndipo tidzapulumuka. Haleluya. Kodi inu munakhulupirira kale? Koma ngati simunatelo, nthawi ndi ino muyenera kumukhulupirira Mulungu ndipo mudzapulumuka ndithu. Verse 6. Chotero zindikirani kuti iwo achikhulupiriro ndiwo wana wa Abrahamu. Mundime ino Paulo akunena kuti tiyenera kuphunzira kuchokera kuchitsanzo chimenechi chimene chikutsimikiza kuti wonse wokhulupirira ndi wana wa Abrahamu, kunena kuti iwo amene akhulupirira Mulungu amalungamitsidwa mwachikhulupiriro monga anachita Abrahamu. Tele tikunenetsa kuti Abrahamu ndi tate wawokhulupirira wonse chifukwa cha khalidwe lake lomwe waonetsa pakukhala ndi chikhulupiriro chosagwedezeka mwa Mulungu. Ndipo wonse amene angaonetse chikhulupiriro chotere ndiwo amene akuchedwa wana wake, amene mwa njira yomweyi alungamitsidwa pamaso pa Mulungu. Tsono tikutsindika kuti ngati ife tingafanane naye Abrahamu, ngati tingakhale ndi mzimu umene unali mwa iye, ndiye kuti tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro chakuti ndife wopulumutsidwa mwachisomo chake. Ndiye tikutsindika kunena kuti Mulungu analungamitsa Abrahamu lamulo la Mose lisanaperekedwe. Mulungu sadalowe mupangano ndi Abrahamu chifukwa cha ntchito zake zabwino. Teleta vani Mulungu hadanena kuti iye anali wokonzeka kukwaninitsa pangano lake ngati iye akhulupirira Mulungu. Anzanga, ndi cholinga cha Mulungu kuti inu mukhazikitse chikhulupiriro chanu pa maziko olimba amene ndi Mulungu mwene, kunena kuti muyenera kudza kwa iye ndi chikhulupiriro. Tamvana akunena kuti taona ndayima pa gomo ndi gogoda, wina akabva mawu anga na akatsegula pa khomo, ndidzalowa kwa iye ndipo ndidzadya naye, ndi iye ndi ine. Haleluya. Iyi ndiyo nkhani tikuyipetsa pa chivumbulutso 3:20. Mawu awa akunena kuti inu muyenera kutsegula mtima wanu mwachikhulupiriro kuti Ambuye alowemo. Tele inu ndi ine tikakhulupirira monga momwe Abrahamu anachita, tidzapulumuka mwachikhulupiriro. Verse 7. Ndipo malembo pakuonera athu kuti Mulungu adzayesa wolungama a mitundu ndi chikhulupiriro, anayamba kale kulalikira uthenga wabwino kwa Abrahamu kuti idzadalitsidwa mwa iwe mitundu yonse. Pano ndiyambe ndi mawu akuti ngati chikhulupiriro popanda kuyikapo ntchito chinali chokwanira kulungamitsa Abrahamu, kodi pali chifukwa chanji kuti tifune chinthu china chowonjezera pa chikhulupiriro chimenechi? Ndipo ngati mdalitso umene Abrahamu adalandira sunali wochokera ku ntchito zake koma kuchokera ku chikhulupiriro basi, ndiye chifukwa ninji ndikofunika kuti tichoke ku chikhulupiriro ndi kutembenukira ku ntchito za lamulo? Tsono pano ndikofunika kudziwa kuti Mulungu ndi amene analalikira uthenga wabwino kwa Abrahamu, koma mwina mwadabwa kale kuti kodi mulunguyo adachita zimene ziliti. Taonani Paulo akukumbukira zomwe zinachitika mu Genesis chapter 22. Iyi ndiyo nthawi ija Abraham anapereka mwana wake Isake sembe. Pano tikunenetsa kuti Abraham anapereka mwana wake chifukwa Mulungu anachita kulanditsa pamene iye anatsimikiza dintima kutero. Ndiye mwachimenechi tikutsimikiza kuti Abraham anapereka ndithu mwana wake sembe. Funda ndiye kuti Abraham anali ndi chikhulupiriro chakuti Mulungu adzamuukitsa mwana wake kwa kufa. Tere ndiwo mawu tikuwapeza pa Hebrews 11 verse 19. Tsono chifukwa chikhulupiriro chomwe Abraham anaonetsa, tikuona kuti Mulungu akulankhula pa Genesis 22 verse 15 pana 18, kunena kuti, ndipo mthenga wa Yehova anamuitana Abraham ndi mawu odzera kumwamba kachiwiri, nati, paine ndekha ndalumbira ati Yehova, popeza wachita izi, suna ndikaniza mwana wako waweka, kudalitsa, ndidza kudalitsa iwe, kuchulukitsa, ndidza chulukitsa mbeu zako monga nyenyezi za kumwamba, monga nchenga wa mpepete mwanyanja, ndipo mbeu zako zidza kugwinjitsa chipata cha adani wawo, mbeu zako mitundu yonse ya dziko lapansi idzadalitsidwa chifukwa wamvera mawu anga. Haleluya. Ndiye mwa mawu awa, tikuona kuti Mulungu anakwanitsa kulalikira uthenga wabwino kwa Abraham, popeza pamene anapereka sembe mwana wake, anali kuonetsa chithunzi cha Mulungu, yemwe akupereka sembe mwana wake Yesu Kristu. Kani iyi ikuti, ngakhale Mulungu anapulumutsa Isake, koma sanapulumutse mwana wake weniweni, namupereka kuyimfa malo mwa ife twonse. Wokonedwa anzanga Paulo. Tsono chinthu chofunika chomwe Paulo afuna kuti tidziwe ndi chakuti Abraham anali ndi moyo womvera Mulungu. Poyamba, tionani kuti Abraham anali wokonzeka kupereka sembe mwana wake Isake, pamene Mulungu hadamulamulira kuti achite chimenechi. Komanso tionani pamene Mulungu yemweyo hadamulamulira kuti asiye, iye adasiya nthawi yomwe. Ichi ndi chitsimikizo chakuti Abraham anali kumvera Mulungu. Ndipo adaonetsa kumveraku pa ntchito yomwe anachita chifukwa chachikhulupiriro chomwe anali nacho mwa Mulungu. Ndiye chifukwa chakuti Abraham anakhulupirira Mulungu, ndipo kwa iye kunawerengedwa chilungamo. Nkhani ndiye kuti, monga momwe kunawerengedwa chilungamo kwa Abraham chifukwa chachikhulupiriro, inunso lero lino ngati mutakhulupirira Mulungu kotheratu, ndiye kuti nthawi yomweyo inu muyesedwe wolungama pamaso pa Mulungu. Tsono pamene tafika pano, ndikofunika kunena kuti pala anthu ena amene amaganiza kuti pali kutsutsana pa mawu a Paulo amene akunena kuti Abraham analungamitsidwa mwachikhulupiriro, komanso ndi mawu amene ananena Yakobo pa chapter 2 verse 20 pana 21. Amena kuti, koma ufuna kuzindikira kodi munthu wopa ndapake iwe kuti chikhulupiriro chopa ndantchito chili chabe. Abraham kololatu sanayesedwe wolungama ndi ntchito kodi paja adapereka mwana wake Isake sembe pa guwa la sembe? Ndiye yankho likuti, palibe kutsutsana chifukwa mawu onsewa akutanthauzidwa pa vesi lotsatira la 22, pamene pali mawu akuti, upenya kuti chikhulupiriro chidachita pamodzi ndi ntchito zake, ndipo motuluka mwa ntchito chikhulupiriro chidayesedwa changwiro. Tsono mawu awa akutanthauza kuti chikhulupiriro ndi chimene chimaonetsa ntchito. Kunena kuti chikhulupiriro ndi champhamvu kotero kuti chimaonetsa ntchito. Kutanthauza kuti ngati chikhulupiriro chanu sichingaonetse ntchito, ndiye kuti ndi chakufa. Mwa njira ina tikunena kuti chikhulupiriro ndicho chimene chimapulumutsa, koma chikhulupiriro chimene chimapulumutsa sichiyenda choka ayi, koma, chimatsagana ndi ntchito. Tsono chimene tikutsindika pano ndi chakuti, chikhulupiriro chimadza poyamba, kapena kuti poyambirira, kenaka ndi kutsatira ntchito zake. Mwachisoni kuti Agalatiya anaphunzitsidwa motembenusa, kunena kuti ntchito ndizo zimene zitsogole, kenaka pabwere chikhulupiriro. Ayi, siziyenera kutero okondedwa. Lero tilekeza pano, ndiye timasanthula Galatia chapter 3 verse 5 mpaka 9, momwe taona nkhani ya kulungamitsidwa mwachikhulupiriro mwachitsanzo cha Abrahamu. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Zikomo kwambiri mbale Osman Chilo Ramanda potitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchoka kwa Galatia chapter 3 tinambira pa verse 5 talekezera 9. Tamva zambiri za Abrahamu ngati sanzo cha chikhulupiriro. Muli zambiri zomwe tapunzira mprogramu iyi ndiponso zomwe tipunzire mprogramu yathu yotsatira pomwe tizakhazikikenso mu chapter 3 cha kalata wantumwi Paulo kwa okhulupirira ku Galatia. Koma tisanasiyane kwa lero ndi kukumbutseni makera wathu ndi awa: tisanthule Bible box 52 Lilongwe, tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Pomwe SMS timalandira ku 0833500222, 0833500222. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo ndikhulupira kuti mwadalitsika ndi programu iyi, yomwenso mukhozanso kuyipeza pa internet pa kri.ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni.